Ayikhona kwelakithi egumatane masezisho kanje umfana uyaphuma uhlale emnyango bakhe.